This is an MUT Radio podcast.
Usekhona ke esinyusihambeli sethu esiphambili uMiss Glory Champion. Asikubingelele masikwamukele emsakazweni eMUT Radio.
Sawubona msakazi, ngiyabingelela, ngiyabingelela nabalaleli, ngiyathokoza ukuthola leli thuba lokukhuluma lomsakazi ophambili wasemlazi.
Mina nawe siyathandana, sesiphinde sahlangana futhi.
Kunjalo msakazi.
Mama, umlando umndeni waka champion unomlando omude masikhuluma ngomlazi siphinde sikhulume ngeKwaZulu Natal. Sithathe mouse buyisele emuva ukuthi kufike kanjani umndeni waka champion ungaphinde futhi ukuthi usifahlazela ngokhulu wakho umnomzane Reverend George Champion.
Umkhulu wami ozala ubaba uGeorge Champion igama lakhe lesiZulu Phathani watholwa uReverend George Champion ngo-1837 ebulawele umama wakhe ekwaziwe ngoba umama wakhe wamukela ivangeli wabese iyabulawa njengokwaba yinqubahlo sikhathi. Umkhulu wami ke lo wamthola ke umkhulu wahlala naye wakhuliswa yena ke. Lo mkhulu uReverend George Champion lengikhuluma naye uyena lo wakha ngokwe incwadi zemlando zabefundisi owakha isikole sokuqala emlazi ngo-7 March 1836. Ubanike yena uReverend George Champion. UReverend George Champion wazalelwa eAmerica lo owathola umkhulu wami ngo-1810 wathola ziqu zemfundo ephakeme eYale University. Eneminyaka yo-24 wazinikela ukuba ahambise ivangeli KwaZulu-Natal. Yini abanga ukuthi azinikele ahambise ivangeli KwaZulu-Natal? Kwakufika izindaba ngamaphepha ukuthi izinto azihambe kahle KwaZulu-Natal ngaso sikhathi. Kuningi ukuchitheka kwegasi. Okunye nje kwakwenzekile ngo-1828 kwabe kubulawe ingonyama uShaka. Kwadukuza ibulawa uDingane. Waphinde uDingane wabulala bonke abafowabo. Umhlangane nabanye wayeneyinhliziyo eziningi impela ubaba wakhe usenza kakhona. Wasala umfana umfowabo yedwa kuthiwa uMpande ngoba wabona sengazi cha ngeke ambangise ebukhosini. Kusho ukuthi-ke ngesikhathi zakala-ke indaba yokuthi akuhambe kahle kaZulu ngoba akakafiki ibhangeli. Iy'tudeni zakhuleka zathi ayi ungathi ngavela befundi abasebasha bahambe boshumayela ivangeli kwa-KZN. Zaqala-ke yifunda iy'tude e-university ukukhuleka ngo-1831 zakhuleka. Kwathi ngo-1834 kwaba khona befundisa abawu-6 abayinikelayo abachabazo yabona bawoshumayela ivangeli noma isimo senjani. Nabefundisa abawu-6 babezoxhaswa i-American Board of Commissioner for Foreign Missions. Ngomhlaka 3 December 1834, labefundisi bagibela umkhumbi eBoston namakhosikazi abo bahamba balibangisa KwaZulu-Natal sebeyoshumayela. Umfundisi Champion exoxe ngaye kuthiwa ke lo owathola umkhulu wami lo akhe isikole sokuqala emlazi kuthiwa yena wayephethe ngisho imbuzi ayesenga njalo ekuseni ukuze baphuze itini nobisi ngoba ayengekho amafriji la emkhunjini. Mfundi Champion ke wahamba-ke balithola-ke indaba yokuthi bakwazi ukushumayela ivangeli KwaZulu-Natal. Mfundi Champion kuthiwa eseqala ukushumayela KwaZulu-Natal kwakuthi njalo ngomgqibelo ashaya insimbi ahambe ngena imizi atshele namakhosikazi atshele nje bonke abantu abangalalela ukuthi kusasa njalo ilanga langesonto akumele basebenze kumele bazolalela neshumayela. Ayingekho phela amaphalenda ngazo iy'nsuku nasasiyisebenzela zonke iy'nsuku singazinani ukuthi kukhona ilanga okufanele kukhonzwe ngalo uNkulunkulu. Kuthiwa abakhosikazi bona abaqala ukwamukela ivangeli lenkosi yethu uJesu Kristu baye kuye emasimini ngosuku lokukhonza bahamba bokuhlangana nomfundisi. Besifunde-ke kuthiwa baqala abesifazane kuthiwa baqala manje ukukhuluma kuthiwa khona inkosi umninimandla wonke ongaphezu kwawo wonke amakhosi umdala ezinomhlaba. Bayeka nokusebenza ngosuku langesonto bawolalela. Akwehlanga kahle-ke loku emadodeni ukuthi manje sekukhona amakhosikazi angasezosebenza sekhonza enye inkosi. Kodwa inkosi akade beyazi kungeyona le nkosi aseyikhonza amakhosikazi futhi yayingaqondakali phela kahle indaba yevangeli. amadoda kuthiwa ixoka indaba kwamkhulu ukuthi hayi sekhona amakhosikazi nje asenza nje. Kwase kuthiwa amadoda wawakhuza amakhosikazi lawo ayenza njalo. Amakhosikazi awazange alalele, aqhubeka nokuyela ukulalela inkonzo. Ayike saphuma-ke isinqumo sokuthi hayi uma ngabe leqhubeka kuvumele ahlasele. Kuthiwa ngelinye ilanga athi eseyihlalele nje nomfundisi elalele kuyisonto, laqhamuka ibutho livela komkhulu hlome ngemkhonto. Ayibona amakhosikazi ukuthi hayi aligcina-ke ilanga namhlanje. Amanye ayephethe iy'ngane ebuphe ngey'khumba zey'mbuzi nezinye iy'khumba kwakubelethwa ngazo ngalezo y'nhlungu iy'mbeleko zangaso sikhathi.
Yes.
Ayiphosta enqoleni umfundisi, abula wonke amakhosikazi, asinda iy'ngane ezaphoswa enqoleni umfundisi. Phakathi kwey'ngane-ke ezaphosayo kwakukhona umkhulu wami lo engithe uGeorge Champion ozala ubaba wami. Wasinda kanjalo-ke uGeorge Champion wabe sekhulisa befundisi. Lokho kwenza ngo-1837. Mina-ke yisizukulwane sikamkhulu uGeorge Champion lo wakhulisa befundisi sesithathu. Sekukhona-ke abakaChampion abayisizukulwane sesithupha. BakaChampion basinda ngenxa yamfundisi uGeorge Champion engimbiza ngokuthi ukhokho noma wayemhlophe, wathola umkhulu owayensundu lona engithi wavula isikole eMlasa.
Yes, Emma. Ukhuluma ngendaba yesikole ukuthi sena savula ngo-7 March 1836. Sicela ukusitshene ngalesi sikole ukuthi nokuthi sakhiwa kanjani.
Ngokubhale kumajeneza befundisi mayelana nesi sikole, kuthiwa befundisi abawu-3, oReverend George Champion wayeneminyaka yo-24, Newton Adams oneminyaka yo-30, owafunda eHamilton College, Aladdin Grout oyeneminyaka yo-36 wafunda eHemes College. Basuka eCape njengoba babefikele khona baliqondisa eThekwini. Bafika eThekwini ngo-21 December 1835. Sebefika eThekwini benza amalungiselelo ukuthi bazoya ke kocela indawo enkosini uDingane ukuze bavule isikole eduze kwesikole senkosi uDingane. Sebelungisela ukuthatha uhambo oluya eMgungundlovu uyobona ingonyama uDingane, bezwa ukuthi awu sekukhona umfundisi okuthiwa uAlan Gardner owayesehambe ngaphambi kwabo, futhi ingonyama yavuma ukuthi imnike isikole, imnike indawo yokuthi akhe imishini. Bajabula-ke kakhulu ukuthi nabo wayezobanika ilungelo lokuthi nabo baqale yabo imishini. Umfundisi Gardner-ke lo engikhuluma ngayo ilo kuqale ngayo eliqanjwe ngayo Gardner Street Library eThekwini. Hayi, baqala-ke ukuthi balithathe uhambo olwahamba ishe ngaphezu kwesonto, ngoba phela ngaso sikhathi yayingekho imigwaqo, behamba ngenqola edonswa yinkabi ibange eliwu-230 kilometers, beqonde emzini kwenkosi uDingane eMgungundlovu, hayi iMaritzburg. Babeqonde le kwaZulu la khona sezulu lendiscrete khona, ngoba umuzi wenkosi owakhiwe lapho uMgungundlovu uNtokozibovu usho ukuthi neMaritzburg iqanjwe ngalowo muzi wenkosi-ke. Sebehamba-ke baba nenhlanhla, bathola abafana ababili ababekwazi ukukhuluma isiZulu. Abafana babeno-13 years, yibona babezoba utuli ngoba phela belungibona bengasazi kahle isiZulu. Sebedlule ey'ngozini ey'ningi baze bafika-ke eMgungundlovu uNtokozibovu. Awuyabamukela kahle kanye ngonyama uDingane, kodwa bathi uma sebeletha isicelo sabo cha ngeke nakhe imishini la eduze komusi kwesikolo sami. Yathi ngonyama, kungcono nihambe ibanga lezinsuku ezine nisuka la ngenqola eMgungundlovu, bese uma sekuphele iy'nsuku ezine nihamba nisakhe-ke isikole kuleyo ndawo-ke. Uma-ke sibe nempumelelo nobe nivunyele ukuthi nizokwakha isikole eduze kwesigodlo. Babonga befundisi bobathathu. Basebekhetha umfundisi Champion ukuba kube uyena ozohamba ayofunda leyo ndawo yokuqala isikole. Bona babuyela emuva eBethelsdorp lapho kade babeshiye khona amakhosikazi abo. wahamba ke umfundisi Samson wayethola indawo abona ungazathi yinhle ukuthi angakha isikole khona esambe izinsuku ezine ngenqola le ndawo ke kuthiwa ngokwezincwadi yayinde kude yakho nomfuno umlazi futhi ukusuka olwandle ithi Indian Ocean kwakukwama kilometers awu 12 wayilungisa ke indawo yena ke umfundi champion lo engithi umkhulu wami wasakha isikole yakhala ke insimbi yokuqala emlazi ngo 7 March 1836 yabona isikole ngelanga lokuqala kuthiwa ayingakabi khona i-blackboard lokho sesithi chalkboard ngakho wayebhala phansi kwaze kwafika isikhathi ke sokuthi akwazi ukubhala ukwakha i-blackboard lokuqala wabese eyalakha ke waqhubeka kahle umsebenzi kwafundiswa kodwa kwathi imboka lesikhathi kwafika lale mfundisi ababelandi amakhosikazi eBethelstop wabesethi umfundisi champion ke uzosinika ingcono asinikeze uAdams isikole aqhubeke naso yena wathanda ukuphindela emuva ushumayela evangeli phakathi kwaZulu yilapho ke sekubela le ndaba yokuthi ekubulawa amakhosikazi.
Yes, yes. Mam champion, siyathola ukuthi na ubaba wakho kwaku AWG champion and wa ubeyilunga le ANC elqavile kanti futhi uphinde walwa nokwakhiwa kwama hostela lapha ya Emlazi. Sitshele ngendima edlala ubaba wakho ke elwa nokwakhiwa kwe Cliplands khona la Emlazi.
Cliplands lana kwakunelokishi labantsundu uma ungena nje lasekhona khona amahostela lasecliplands ngama-1960s uhulumeni ubandlululo efisa ukukhulisa umnotho wetheku kwakhona iy'mboni njengokubona kuleyo ndawo nje engasemahostela ukuthi khona iy'mboni wabesethi-ke uzokwakha amahostela kufike amadoda avele ey'ndaweni ey'hlukene azohlala khona njengawo Eastern Cape la bangenayo imizi la bahlale nje inkomponi wabika ukuthi izodiliva imizi yaseGibland eGibland kwakhwela umahostela amadoda oda ukuze bekhona ke abazosebenza enkonini baba wami ke nabanye wayelwasana nobandlululo azange avume wathi nje ngeke amadoda ahlale wodwa emahostela ngoba phela ubaba wami ngesikhathi wakwasebenza e-Crown Mines eyazi kahle impisa yenkomponi walwisana kakhulu-ke naleso sinqumo leso wabhala iy'ncwadi ey'ningi namanje nje ziyatholakala uma ngabe uthanda ukuyibona ethi nje awangakhiwa amahostela e-Cliplands ngoba lokho kuzokwehlisa isithunzi somuntu onsundu kungabi khona ukuqhubekela phambili kusaleni iy'ngane ezokhuliswa ama-singing parents ngoba phela umuntu uyele mhlambe ehostela wabuya lapho wathola umntwana wayiphindelela emuva umntwana mhlawumbe phambi e-Cape e-Eastern Cape ziningi nje iy'zathu abayibalula ukuthi hayi awangakhiwa amahostela ngeke nje alethe inqubekela phambili empilweni yomuntu omnyama kodwa-ke siyakubona ukuthi lokho uhulumeni azange alalele ngoba ngaleso sikhathi yayingekho i-democracy yadilizwa imizi yase-Cliplands banikezwa iy'ndawo emlazi abanye zakhiwa-ke iy'nkomponi siyayibona-ke imphumela yanamuhla yokwakho kwamahostela yabona nje khona izinto zazingekho kwaZulu kuqala ukuthi umuntu angamazi ubaba wakhe mhlawu ukuthi kwakuwubani ubaba wakho siyamfuna ubaba siyakubona nalo kulwa okukhona konke loko kwenzakalayo into eyayivele yabonakala kudala omunye wabo wayebonile uyena lo AWG champion owabe ebangisana lwisana nobandlululo ngalezo zikhathi kusho ukuthi wakhuluma ngoba kwabe kuwumuntu nje olwisana naye ubandlululo futhi ngesinye isikhathi wakwaba nawo president we-ANC ku-1946 kuya ku-1947.
Umlando ngempela wakwa umndeni waka champion siyabona okuthojule kakhulu mama uChlory. Sifuna ukwazi ukuthi na you are a retired official from the KZN Department of Education. Uthena usaqashiwe lapha yana waba futhi nesandla kulolu hlelo lalibiza ngeintegrated health programs ekoleni zakwaZulu Natal. Sicela usitshena futhi ngalolo hlelo olothulwa umnomzane uJacob Zuma.
Yebo, Integrated School Health Program, IHSP, okwakuhlelo lokuletha izidingo zempilo nezinhlalakahle ezikoleni kubafundi abazidingayo. Uhlelo lelo olwathulwa ngo-2012.
Yes.
Ubusoshilo uPresident Jacob Zuma. Iminyaka ehamba phambili lelo hlelo ngoba sekhona namanje phela ezemfundo, ezempilo nezinhlalakahle. Nayo yonke nje iminyango engasiye ezikoleni kusho ukuthi ngokwalelo hlelo kumele ukuthi uvakashelwe izikole ngoba ufisa ukuthi uhulumeni ufisa abafundi kusola grade 1 kuze kuba grade 12 bavakashele neminyango bazohlolwa ezikoleni bese benikwa izidingo ezifanele luhle kabi lolu hlelo olwaqala uhulumeni. Ake sithi nje bafikile esikoleni ka grade 1 bazinikala izingane babona ukuthi lengane ayikhule kahle sizoyise sibhedlela mhlawumbe kubonakala ukuthi ayikhule kahle nje khona ukonakela egazini mhlawumbe bazoyibona ingane bayihlele babona ukuthi ayiboni kahle sizinikezwa izibuko ayizwa kahle mhlawumbe bese benika imfanelo zokuthi ifunde kahle ize iqele iphele. Kusho ukuthi kwakhona ama task teams ufanele bekhona ezikoleni labo ngisho nabazali bangangena khona lolu hlelo ISHP balekelele kingene eziningi uthi othisha abahlangabezana nazo njengoba kulezi insuku nje sibona ukuthi abantwana bazenzela umathanda uthisha unomthwalo omningi ukuthi aphinde afundise abuya discipline abantwana kodwa abazali mangase bangene kulama task team ama ISHP task team afana bekhona ezikoleni akhona ama district akhona nakwe province akhona na national bangalekelela kusho ukuthi mina ngesikhathi lukhona lohlelo liqala imina ke nabanye okwathi ngo 2012 kwathi asili hambise lapha kwaZulu Natal hamba wonke ama district sitela ama abahloli sitela laba akumele balenze lolu hlelo ukuthi kuzokwenziwa njani sena sekuleni kwazi wafika nala ekuba khona kubizwa izikole za wonke ama district betshelwa ngalolu hlelo laqala kahle impela kwaZulu Natal ngoba ngiyakhumbula ngilingela ngwazi kwathi hayi KZN uyena uhambe phambili eSouth Africa ngokuthula lolu hlelo.
Kuke kuthiwa umfundisi akazalu akamzali umfundisi kodwa ke lokho kuyaphikiseka uma sikhuluma ngawe ngezinto thena futhi wazenza eminyangeni wezemfundo nasempilweni nje zabafundi ezikoleni zakwaZulu Natal. Siyabonga kakhulu ngalokho. Sesivala nje mama champion. Bakhona abantu abasha bakulalele njengamanje. Umlando wasemlazi siyawubona muhle kakhulu kodwa manje kunezinto esengathina siyawugubazela noma siyawuthuna umlando omuhle kangaka wasemlazi njengobugebengu njena obenzakalayo. Ithini umlayezo wakho kubantu abasha njengamanje emzuzwini nje embili?
Mina ngifisa ukuthi ungathaba abafundi bangabalalela abazali nothisha uma bebanike ilule ngoba basuke bebakha bebona ukuthi ngoba bona sebayihamba le ndlela uma behamba le ndlela abafuna ukuyithatha abasha bazongena ezilingweni bangadazi inkani bathi hayi abazali kwawesikhathi sini lesi balalele ngoba nathi sisakhula sabe siluleka othisha bethu silalele noma sasibona ungazathi ayi ungazathi akuhambi kahle sesiyababona namhlanje ukuthi babesisiza. Ngiyakhumbula nje ngelanga sithi esama student ngifunda khona efunda kakhulu last sasifuna ukuya edisco yangalo sikhathi kwaqobe eka disemgababa uyona indawo leyo kwakudanswa khona leyo ngeend awuthisi omkhulu wathi nje cha nike sivume lokuthi niye endaweni enjalo niyinkonzo ninanze isikole nofunda zemiqedi hey asimpha akwehlanga kahle lokhu saphatheka kabi yakwazi sikhuluma nini esiyithandayo lapha emahostela sevuku zakhe babengangibhodi ekhona sibona ukuthi uyasibhedela lo tisha omkhulu kodwa ngenxa yokuthi uthisha omkhulu babe nesandla ngaso sikhathi nathi sibone ukuthi nge noma singamelana nothisha omkhulu kodwa abazali bethu ngeke bayivume le nto asibange sisaya siyabonga kakhulu dasta ngoba asazi kwakuzokwenzeka khona nabafundi-ke abalalele ukuthi abazali bathini ngoba lokho kuzokwenza ukuthi baqhubeke baze bathole imfundo yabo bakwazi ukuthi babe neziqu zabo baphumelele empilweni.
Siyabonga kakhulu Mama Glory Champion ngesikhathi sakho siphe sona somsakazo MUT Radio.
Ngiyabonga kakhulu msakazi.
This is an MUT Radio podcast.